Hello. How have you been doing? Welcome to Westport, Kenya. I mean it, but you're back, finally back to bring you the old vibes and the raw and unfiltered stories. Muda kuda kuza Kenya, abroad, as in, welcome back. I'm going to talk miss, lakini, city out with me. So today I have a friend of mine here. I'm going to introduce her for to be anafanya nini maisha. Kuda.
Yes, fresh.
Bwambia tunaitwa nani?
Kwa majina naitwa Alvo. Jina mtani tu ni Alvi na Majoshua. Mimi ni wale wale.
Ndio Joshua.
Lakini ni tu ya maji.
Ndio tu Joshua la.
Ni tu ya maji. Na kwa life mimi tuseme mimi ni hustler bado. Nasoma niko shule. Natrai kusukuma life pia na job. Job napata pia.
An episode about it. And I think Alvo and I come handy juu. Vile namjua nimse mwai sana. So nataka tu aniambie like bro uko na dem.
Manzi na yako tu ukimita manzi na
mtu. Mweka ni follow.
Ni bibi naweza mwita tu bibi. Acha niseme
hivyo. Okay. Now like you sasa sema like
Acha nikwambie flow kesho itaandikwa. Wacha kuiandika mapema.
Ala
flow na flow ya saa hii. Nayo ni kweli.
Kweli.
Itajipa. Unaweza harakisha uende upate unaoa mazi ya sijui na kati. Unajua kuna vitu pia unapaa unaangalia kwa manzi. Hata before uoe. Kana umsi. Usimueleka. Hii si ujinga. Huu ni msi umeamua kujidedicate yako. Hata usijipate wale ukiona mazi vitu uweze anaanze kukula kula. Mbona utangatange kwingine na kwingine unashiba? Mbona?
Eh? So like udemi yako una sign naye?
Mimi na sign naye na
pale. For the fucking 3 years unakuwa naye?
Hapana. To me take time. Alafu ana moving to 2 months ago.
Na nani alikuwa na hiyo nini hiyo pressure yangu? Pale inafuata tafuti hao.
Hakuna. Na ile jipa.
Ndipo ndo nyenye.
Mimi nilikuwa tu kijana ya kakama ka movie na
hivyo. Then life happened.
Ikajiba tu kwa, although we had the talk, ikachina tukabonga. Unajua pia lazima tujue vile tunasurvive.
Mambo na rent, nini?
Rent, story ya dishi, sisi tunakama alafu tuanze kuangaliana hivi.
That makes sense.
Uni dem alikama kaniambia cheki tukawani. Lipa keja, fanya hivi, menifanya hivi na hivi. Unaona? Sasa yeye unapata anafanya shughuli.
Kuna sense kwa nani?
Sasa yeye mimi ninashughulikia story ya keja. Shukri ya nafanya. Lakini yu manishi sizi go out of my borders kuna kumsaidia.
Kama naume
lazima. Mwana. Sizi kama nikose unga alafu.
Atiseme.
Nata kumwiki.
Ujambie. Misimisha li parent.
Simisha
fanya nji yangu. Mbona. Mbona kudishi mani kwa manches.
Fanya hivi. Kibia chukwe yu unga. Kamu. Kani kupika. Pika.
You've told me. Mnakula wa.
Alafu itati. Ma unweza pata kwa mtu nishida kwa nae. Unaona.
So like unabala haje you like ya kana dem kwa hao with all those hizo makazi mob mom hizo ma commitments na shule ule kuna balance haje
tunaweza sema ni mwelewane.
Wewe una balance haje hiyo
sasa hivi ndio mu balance. Acha nikwambie kitu ya kwanza, ukishapata manzi kuna kitu nutre kwa mwana. Usianze kuona watu kwa kando yako ni wabaya, uanze kuwalenga. Usianze kuringa. Na hiyo ni uongo, hapana. ketino udemu mboge mwambie niko na life nje hii ukuta nje hii mapenzi yetu but na mista kuangusha unaona shule mimi nitaenda nita concentrate kenye nitashika nitashika unaona kenye sishiki funny thing tuko the same field haiachani mbali so nakamata yeye ananifunza tuka chini tu tuna half study hours tunasoma ikifika ni kutoka nje dunda suenda na suenda kai uko comfortable hii na lazima tukatu wake moja atuendi huyo akiona roho hii na hapa nataka nikiona na wewe ni feel anga free eh kwanza leo kio ki Friday
nataka tu vibe flow
vibe flow sio ya kulazimisha sitaki tuanze kukimbizana club ati eh nini hapana ama kwanza kupiga masimu
na sasa tunao kuna venye ume wewe mimi but me argue maybe some point me mchana nikoona nipigana
kitu ya kwanza kuelewa kitu mimi sikuambiwa ondokea acha nikuambia ondokea utaona ushiruna unajitetea dima taiona kama unakia kitu na make sense na yesta kuficha
hiyo pia anaona pia kwa right
mademu anakuanga right hivyo yeye ndo yeye anaamini siongei vibaya lakini
but it reminds me of nani lemi yangu sometimes see you later na Julie can't play like amekosa
hey.
She's wrong and I fall below the easy, no?
How easy?
But say you leave your act your time.
How easy?
So that man be a mimi like will mimi punish mimi punish to like simple things in the text. Namasi you don't care.
No, you don't in attack.
So anakama nandi kwenye lemo tonge na mimi.
Pass
even the far. Kwanza to me it sounds very rude. Kwani like umekosa? Njema sana then unakam ku demand nyonge na wewe.
Hivyo ndio inafaa. Unanyamazia.
So after hapo obviously utaanza kuongea na yeye mule tane unifanya aje? Ni contact issue hii. Na unatulia. Pe yeye anaona kata ajema msama.
Lakini
hivyo na madem studio kusema na huwa anakuwa na hiyo.
Unaona madem chakwambia na nita correct kitu. Unaona dem inataka hivyo mondo kwa unaona ukiendelea kupush sikia mdema anaweza kumbuka kitu miaka 2 ulifanya
iko fresh your time
anaileta leo kidonda nikai jipona hii story kwanza mwanaume inafaa ikuje ifanyike isaulike iende yeye anaweza kumbuka detail by detail wewe hata kenye ulijiteteanga nayo unaona mdema anakuanga hivyo so inataka umuondoke alafu usiye acha dem Unaona hivyo unaniambia tu namnyamazia? Usiitaka.
Hey, mimi like to me.
Unaona usimtumie
like nimeona.
Usiongee muondoke tu lakini
chikini hapo. Unachikini ni ndele like mimi think dem yangu like me trust me you need them name as in she's
very sweet. Unajua
romantic like yani akotu kula kitu. But sasa shida kwa nini kiburi? Ona na mimi kiburi. Pepe mimi niko na kiburi yangu mbaya nyenye Alex Dem show leo unaona aje takafika pote ni pepe na mshoki kiburi ndio unajua atapenda so the best I do ni kumnyamazia unaona ndio pepe hit kwake manze eh umsee kula venye
vibes hivi
amejamba unaona na mimi nilikosa nitapofanya hivyo hizi na plus pia siri mzushia unaona like ataanza kulia tena kulia and I'm bigger to anyamaza like hey, me to me that's extra work
sasa,
let me just skip to what when you perfect then you'll come back to me
tukii chapter ya mapenzi hebu niambie umesikia story ya contraceptives hizo za wanaume that's
99% muda zote kwa na maseptic pia sisi let me save mami
azai sasa si mimi tena basi ni usiku unaambia kunywe kasi wiki mbili kwa mwezi
Wiki mbili kwa mwezi?
Misi juu sisi itakuwa aje, ama misi juu sisi jayi
Kama nimekaa idunia tangunzaliwa diwa lebu la kutumia upila
Napanza sinijeli yo napanya kwa
mwaza Paze, mice
Mice
Alafu, like jioni, me to me, like I feel like It's way out of the way, kusabu Kama nitumezaliwa, kuna ndo omezaliwa diwa kwa dedi Bila yo shit, omezavive, fiti If it's not come, it's even madam, my chemicals, my nini, man. Then I'm going to ask you to squeeze it, but a chemical dad is too deep. Then I'm going to ask you to come here, come on. Me, I think, let me just condom up and find it on the phone.
We don't know, Juki. Kitu mizi na nibamba, uneza panga watu tumataka. We don't know, Juki, ni kinyo kwa, unapatanga wasi, kondiko kaime tulemea kutu. kutumia, but there watu wengi hawajui kutumia kondiko.
Inafaa itumike aje?
Wanaume unachuna hapo, unaifungua, umeshika hivi kwa hiyo karatasi, chuna hapo mbele, seti tu ya mzigo, vuta juu, alafu wachilia pale mbele. Pale mbele makini kama hakuna hewa. Ukifanya maneno itajaa hapo, haita bust. So unapata kondiko mingi so bust juu hiyo step moja wanaume.
But me, I think you talk about condom anywhere. No one knows how to use man in a fast way. But
you know Kenya.
Really, trust me. Out of 10, 2 of us are from Guasa. You and I, Palo, Mjambia, Palo, Imejipa, man. We are doing like heaven, Bella. We are doing so many nonsense up aside. But then, have you ever thought of investing in someone?
Nilikuwa nilibia fiti. Kwanza sahi ndio tempo ya kuinvest. Sijui mbona kuna economical gap ya invest. NFT, umesikia story NFT, kuna story inaitwa MFT, cryptocurrencies. Uninvest kwa nini, housing, inaitwa jizi.
Real estate
hizo. Unaweza invest hata na Safaricom. Yaani
ubaishi shares za polepole. Basi baadhi ya shares ni sangapi?
Sijui. Unaweza buy hata so. Imagine. Alafu wewe umeinti nayo bora uje kucheza nayo. Sasa tu hata kitu kubwa.
Mbona tisibai baadhi ya shares za Safaricom alafu cheza na vipi?
Unaweza.
Sina na ndoto na tao kwa brand ya tipa za tao. Hiyo ndo mbili man.
Senior.
Unabai duta. Ndio maana okay na sema tumalo duta. Okay like nitai tu like fanya hiyo idea like. Invest like anything. Tumadutu natuwa do, natuwa nze kitu. Nini, you, like, what comes into mind kusuma mtoko nze bishara za hivi? Nini natina kapu kwa mindi
yako? Mina feeling hii, hakuna sources. Hakuna yani, hakuna. Tasemaji, hakuna raw materials. Yani raw materials ziko, lakini market hiko, shida hizo tools. Unaona, hivi tu mingi ya ni tuna. Kasa hii, kuna job mingi kapu hizi umeza. Si lazima tuuze mahindi. Ebu enda pale net, search vitu zinauzwa na wholesale, una import, unaona? Alafu unaanza kukila. Vitu zingine hata tuna import has make sense. Vitu tunaweza unda si wenyewe. Yaani kitu kubwa tunaweza unda ni kikombe. Sahani, made in Kenya, CK. CK. Vitu zingine tunaweza unda, unaona?
So we almost said like something like say did you have any investment?
Sahi, bitcoins, kuna crypto pia inaitwa Pi na deal nayo. Nimeinvest pia kwa tuseme kuuza lapi, niko na online job ya kuuza malapi. Nimekusukuma tu nasukumia, so lakini hiyo nayo ni vitu kama hizo tu import imagine bado. Max UK unapata sana lapi moja inasonga, unasongesha lapi mbili mwezi mzima, na hiyo dosa lazima ulipio lapi venye ilikuja. Hey. Unaweza import kitu 30k lakini tutalipia hiyo staff.
Ni more than 30k.
More than 30k. So hiyo machine una kama unauza hata hiyo 50 ikulipi bro. Ikulipi. Kwanza sasa hii hata nikuwa dhani COVID ikisha landi vitu zinarudi vile.
Na mbona like usi know that you una complain about your tax, your taxation ni high. Yeah. So mbona like usifanya tu biashara tu like. Ni tuseme like kuna tukata hata ki hoteli mahali hivi, kuna ki hoteli ama ki wines mahali hivi, au kwa rumbu ya PS. Unajua feel hiyo kwa media code
zi internet siku baya na kwa sio PS ni na filio ni kama nitakuwa nisha kibozi
mahali fulani yenye huko
nimeshajieka hapo naweza bidhiyo kuna toyo. Shida ni nataka ukuwe hapo. Ushino kisizo job ikona advantage na disadvantage. Wasu umeandika hapo job. Mwe wasu wanaaminika. Sahi ya ni unapata PS, story ya stima, token, vitu kwa ribika, parts, vitu ya ni. Juni kuambia aji, mina feel like sahi bado. Sahi nataka kazi masonga, acha nisemi hiyo tu nisho. Job tu inasonga tu.
So it was, yeah, tricky.
Me,
believe. Let me go out and come back with money.
But the wines, you gonna do 50
cents. But the wines, you got some money in it.
A lot. Because then you got a license, you got wines.
You
got wines.
You got wines.
You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines. You got wines
na bado njeka pesa pesa
na ujeka pesa
eh pesa 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 nini majipsian nini jumbako uskeyo pio takuwa
watu utakama lote na
TV
wakume wote nini exactly so unapata wines wangisha ni blana but na iko na I think tu job yote na kwa ngumu kuanzisha kasa hii job ka photography
Monsi, ato Monsi photographer, the guy.
Nilipitia
na kukubali.
Yaani sisi acho chomelea usinikana picha tu na kamera.
Mwana kitu vile alafu kuna kuna nini ndege inapita hivi kwa sana. Nimebeba I think na baba studio niko.
Hadi boys wangu nataka kumshoto tayari mna kuti anajitivo. Eh na
kuti. Nimefanya tafute.
Msi haendi shoot at ya 200 vipi? Yani na events, unaona? Ni ngumu kuzipata no.
But don't chicken yard me at some point I feel like cuz nafanya inaepata nipate capital ya kwanza kutumia kufanya.
Yeah.
Jumi honestly I think niko na very load in mind yenye naona nanga bana you do better intosha. Mimi napenda pesa. Mimi napenda pesa ni tu napenda pesa unashika. So mimi na believe like job ina jo hii kitu nafanya shule sasa hivi itanipatia kidogo.
Eh.
Kumaanisha inafaa inishikilie mahali fla.
Mahali.
Ndio nipasuke vizuri. Mimi sdeja mimi jana kwa like niko tu mahali. Like mimi jana one day kama mimi kuna jana.
Ndio kujeka.
Ndio jana mbugwa. Ndio jana mbugwa.
Eh.
Ndio umsema na vipi mimi namtambua. Nataka lifka yake. Unaona hiyo design. Mama documentary, reality shows, that funny job. Na kama ni event, niko na stage yangu, song yangu, tika hizo. Hivo, mi I want to be such, nivo rich mbio mbio, nakapiku kwa hao na doi na njia.
Lakini rich quickness na hali blanda, acha kuambi. Mi kitu nipanganga ni, sitapanga kisho yao. Venye tu nilianza kusema. Mi na nikieza pata, leo ni Friday, leo hata doi njia hapa, yodo nitaipangia. Naona niko na kids anaangalia nini haiko.
Ni askari yuko. Lazima mbele na kwa hivyo.
Hivyo binafsi.
Kwanza ndio sasa ni wasi juu uko na sisi unashinda mzuka kijana.
Sasa hiyo ni best.
Askia, ni wasi na ni best. Ayo hakisiki, ni wasi na ni best.
I love
me. Me, okay to me. Ni wasi na ni best. Ndio ni shake kwa issue sometime last year.
Eh.
Singine uko na plans mob zako zitenye zimejeleka na nzenz. Alafu ndio nakuja hivi. Mnaanza kudivert. Yeah, haoni kitu naona kwa hii kitu kingine. Yeye anaona mtu azio kwa hao but wewe unachiki something big. Out of you know. Yeye anaona chiki kitu ndogo tasoti.
Sasa nazo zikuwa kila mara.
Kitu big man mimi naona kumbele but sasa yeye ana feel tu like ni kama sikiona. But let me was okay that.
Sasa kitu funny
mimi. Mimi nikisema no ni no.
Mimi manzi yangu si kulinga lakini. Sikizi nikam ni mwambie nimepata duo lakini kuna venye nime feel ni za music holder ni print sure says imagine nini na niuze atume sawa kwa hiyo ina shida mahali unataka nikusaidie niambie nayo
same something on she last year mimi sema last year ndio maybe like let's go club vizuri love in a different way on a like just apart from being loved now then the thanks ndio najisikia sito ambaye nani but nampenda so like trust me nipata ude am last year tuna date na hapo nini everything we mina to fit
eh
ifika mapana anambia maze atakat na chai vina kwa hao your story like item tunaka kwa hao ni time nyingine mapo sana
eh
me to me can be at first nilikuwa na feel like ude man joining me like kama kuna mnyako offensive kwangu na nianze but nikan kinabia bane bune sikie baada tu ndio nimbia mzee take something small some small cash tuende kwa kitu man yenye hata kana nitadogo kwa siku ipo so times 30 Ntautatu. Kwa mwezi. Hiyo raisi. Mashika.
So tu like tuka panga tu tuka wote tuka agree aje. Kila mtu nampa wiki moja.
Tafuta do fulani. Nilikuwa same. Kwa same amount. Ilifika time kaya mpata missing na. Wewe akaniambia
one more week.
Nikapata.
Yeah,
yeah. Nikapata hiyo dom. So we had enough money. So yeye ananiambia like yeye akotaka fanya nini? Like for once for, as in for this nipata like for once nipata na skill sana like mimi ndo nasikia like ani nataka tuongee. Akaniambia hiyo dom utafanya nini? Nikamwambia wewe utafanya nini? Kama mimi nje za get something back. So nataka tena kwanza kuanzisha hiyo media viatu. Kaniambia do ina make nini? Nikaona sense but yeye sana. Kumshauri fanya hiyo. Mimi bado nilikaa like some extra weeks. Okay, nifanye nini? Nilichukua nataka ni make up. Ni make up. Ndio move. Ni make mistake haraka sana. So nimekaa another week. Along that week akapata stock yake na zikaenda. Plus pia ayali da some money on top. Along the stock. Akabesu kapili kaba don't miss the main thing. So mimi nikaanza na like kujenda hiki somo nini inafai kwa naiko. Nikaona kuna jua kali kisomo like every day tokia tu jua. Pata kuna miwani. Zenye ziko ni fake. Luckily enough, the phenomenon and come go. Kasi ukienda pale tuangaje, ukienda pale Sia. Kesho tuangaje. So ni sayo place but tuambia. So guys ni best yangu to manage school but so yeah dina keep ali funga macho akwa first year so yeah size am grow ba sana yeah na zama anza mbia tu na zama nguo na zama hata na zama nini yeye yana deal na kila kitu na sayo ni wholesaler yes yeye ni sorry sasa hizo ni wholesaler so akaniambia bro mimi niko na demand hapa sikio nataka nikamwambia mimi nataka kanambia tulana na hiyo do na bini nikamtumia do na stand the same day yani nilikuwa naongea hivi naye kama na nikia mzigo kwa gari nikapata do trust me ilifika from bali nikosi na bed de mimi ngota like hata ni tishido ndio tia kuna nini sio ani hizo tunafanya
mwenyewe
ani like nilikuwa na feel like mzee okay kumbe ni something about na nani kutonya like ni minza za visi mama boy mzee
tafuta mama
mzee isa type tafuta mama ata kali gadama but trust kupata mtu right mzee uta grow
online
tanzo life kitizana funga macho vivo right so mimi mpaka leo nilibaki like nikijambia like nitamsikia na plan nyama it makes sense nitasema tu up in a way but nitamsikia hiyo ni just try. Yeah, mimi msikia for alafu baadaye anaenda try. Na try na. Trust you most of them now.
Mentor. You know napenda.
Nikwambia like mimi huwa nasikia watu wanasema sijui ati mbona ushi na DM. Okay. Some points ni mbaya but iko na very big advantage to am. Then you out you know unless you with your life
me I don't know your job but you give me the shit that you do you to make sure I end up you need to feel it no fair me to me so you know me leo okay I'm not chill leo man I'm choka see
but 3 years ni more boy 3 years
hey
it's not 3 years ni other thing kwa mtu hii kwa hapo
na sio ni uliza ni aje ni hata bahati mbaya yenu cha na
tuna na mimi na prevent aje hizi ball na hii ball na prevent aje
tu ana tu ya
ah no hii business
kama sahi
you me I'm sure I'm sure like tena hii intimacy hiyo intimacy huwa mtu mizo hiyo shit
sasa iko hivi
ah
mimi hujua siku zake
ah
yani tumekaa that long na hizo siku zake fiti siku yuko fiti plus acha niseme tu hivi yuko chapo tunaki si kila siku lazima tunaweza enda hata siku moja tukae tuvuke in siku nyingine
but she gudua mkadeni mkaanza ku date na msendi yoko mko na hiyo bidii hiyo side but for some time itakuwa the trend kama ni kama ni celebrity kila mara tukutua.
Lakini sasa
mimi kuna venye tu
lepa anajipa fiti sana. Unaona sasa hivyo ndio inakuwa. Nasikia ati anaenda kulimwa nje ya amani ati ama mimi naenda kucheza zizi. Yaani
wewe digital go.
Tuna mimi na hapa. Si unaangalia.
Ujipata divani mwanamke sherehe mahali manzi ni nice na ndio maana kama tu divani David ana kama tu hivyo anaweza man vibe bone kiasi hivi mlimana
tuseme before you see before ni kiona manzi tu sai plus vitu zingine zifanyika vitu za pombe na mate mbona hizo ni mistakes tena
hizo ndio naongelea mistakes
hizo ziko asi moja mbili tatu maana hizo nazo ziko kwa wingi.
Ah mimi ngoja mimi aveva mess nikuwa pombe nikuwa madrinks
sia pia kujua
yeye kujua hiyo lakini wewe unajua
lakini inakuumba
inakuumba ile tunyele hawezi show zani atako na akigo through your pain
lakini naye kuchoma that much guilt hapana mimi naye acha tunicheze chini lasuta pata geo time ju most of the time hata nikika tapara tu anafungua ameditate tunabonga ama ana
kuna bonus plani kwa tu
ana nikika
ile bonus kwa tu
mami
ndo hero wa tu like wewe unde mama sio kwa kuna banyana amekujenga kiazi
kulijenga amefungua macho nayo si uongo.
Like out tena macho kivipi
yani unaona tu venye ulisema lema na kusudia ku expand naweza sema ni sahihi ku expand kujiaminia leo tumekuwa na talk na pina story za kom sana lakini sifanyi story za kom
leo mimi kwa mera mfavo
ni soka ni zile za wema liza yuko nayo alafu yenye tutapata wala lazima usome kwa mimi ninaambia si lazima ananiambia hapana
nataka alipe fee
kaita iwezekana kai hiyo ndio option imebaki atalipa yani ananiambia
sasa
wewe ndio yeye ananiambia na the same tu hata kuongea na yeye anaenda anataka kuendelea kusoma kinyo nasoma yake endelee apiendelesha yeye endelee mi yani
so like so ni sofa mna plan tukimalizia no the in sofa plan any plan mko nayo in future
plan tuko nayo in future kuna zile dreams kila mtu ukikaa hivi mko nazo na so mimi naweza penda hii na inaweza penda ranch kwanza na tuna penda ranch alafu pick up ya upe na pick up mbaya sana si dima kwa
sababu ile kuna amonele phone pale
hiyo gari bazen gari tu iko hiyo ndio itakuwa hiyo. Mimi naweza sema plans ziko lakini si ile tupeane pressure tufike hapo. Tutafika tukiamini. Tujengane. Usikamu. Unaona sasa bado unang'ang'ana, bado unataka nikununulie gari tuseme.
Ah. Ni maximum group ambao fala by the way.
Tukipata hii tuongee hivi na hivi na hivi.
So far what are you happy about as a man?
So far si mimi. Kitoona niko disappointed. Vinyo watu wengine wamekuwa kibehave kwa media, wanaume. Mimi na feel too like unajiangusha yenyewe. Yaani sasa imekuwa hebu sasa ende uguzwe na mama. Mzai unaweza enda hata juzi nimeona msekiuliza nikiguzwa ina problem na dem. Ende kwa karao anapaswa anisaidie ama anicheke. Wasiko comment section wanasema tu venye wamechekwa. Tuona vitu kaa hizo na dem sasa hivi dem tu sisemi ni right, si hata haifai, nayo mimi nakataa, lakini kuna venye pia si the same way dema na simu wizi ripio kama wanaume
same sidazini ina pale
what a man can do
how man can do
hivyo ndo namalizia nikisema.
That's all for today, till next time tunapenda auoo.